radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye imana. Kubimbura ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turakira umubyeyi umaze imyaka 27 atandukanye n'abana be babiri mu mwaka w'1997 mu Banyarwanda bari barahungiye ku mupaka wa Angola na Zaire. Umwana w'umukobwa Bonifrida Mukagakwaya wari ufite imyaka 13 yambuwe nyina bikozwe n'umusirikare wo muri Angola. Uwo mubyeyi yankurije Verena ageza ahitwa Shimanga yaburanye n'umwana we umuhungu witwa Habimana Samuel wari ufite imyaka 15. Nyina w'abo bana ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga abashakisha. Yankurije Verena atuye ahitwa mu Mayembe i Lubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Banyine kibazo mfite n'icyo mwana twaburaniraho bita Ikamoko.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Mukagakwaya Bonifrida.
Mukagakwaya Bonifrida mwaburanye muwe mwaka?
Yo ntabwo mwaka nawe bwo ko twari turi guhunga.
Yego, ubwo uwo nguri mugufasha kuvuze ko ari 1997. Hanyuma se mwatandukanye kugira ngo mutandukane byagenze gute?
Kugira ngo dutandukane nyine habaye ibibazo byo kutwirukanaho atwarwa n'umusirikare wo muri Angola. Uko umusirikare wo muri Angola akambwira yuko nituramuka dutashye azavusubiza.
None se amutwara yari afite imyaka ingahe?
Imyaka yari afite imyaka 13.
Imyaka 13. Uwo musirikare wo muri Angola yari mu ngabo ziri aho ngaho muri Zaire, zari aho ngaho muri Zaire icyo gihe?
Izo ngabo zari zo muri Angola. Noneho rero uko bari kuturasa turi ku mupaka wa Angola na Zaire.
Yego.
Hanyuma nyine umusirikare aramujyana nyine n'inzuye yuko nyine azamungarurira. Ubwo nyine ikibazo cyabaye nyine jyewe nshumbika aho ngaho ku mupaka wa Angola na Zaire, ntegereza yuko umwana yazamungarurira ndahe.
None se uwo musirikare wa Angola wamujyanye mwari muziranye?
Ntabwo twari tuziranye, sinamuzi nyine byari bya bindi byo kwitabara nyine.
No kwitabara ndimo ndagerageza kubyumva. Uramutse ugiye n'ubundi wagenza amashyamba menshi, ariko wagira mu ishyamba ugahuriramo n'ibirura, ikirura kimwe kikakubwira kiti mpuwo mwana wawe mugufashe, wakwemera umwana ukamuha ikirura kikamujyana utakizi? Kuki wamuhaye umuntu utazi? Ibyo bitekereza
urabona ikibazo cy'abasirikare. Ikibazo cy'abasirikare nyine yarazaga kwiturira kubera ko twari dufite ubwoba.
Mbese muri make uwo musirikare yamutwaye utazi icyo agiye kumukoresha, barazaga bagahitamo abana b'abakobwa bashaka bakabatwara?
Nuko babigenzaga,
bashoboraga kubatwara bakabakoresha ibyo bishakiye. Mwebwe nta mbaraga mwari mufite zo kubabwira muti nyaboneka nimuhave ntimutwangirize abana mwabonaga babajyanye mu gaterereyo?
Reka imbaraga zo ntazo twari dufite kuko twasaga n'abatanafite n'ubwenge.
Birumvikana. None se mu Banyarwanda bahungiye muri Angola ntawigeze akubwira ati umwana wawe naramurabutswe, ndavuga Bonifrida Mukagakwaya, ngo akubwira ati namubonye ahanaha yarakuze, nta gakuru ugeze umenya?
Mba ntawigeze arimbwira.
Mbese hari abandi bana ufite?
Mba abana ndabafite, hari n'undi nabuze w'umuhungu nawe afite imyaka 15 twaburaniye ahantu bita Ishimanga.
Uwo mwaburaniye Ishimanga yitwa nde?
Yitwa Habimana Samuel.
Habimana Samuel mwaburanye gute? Yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 15.
Uwe byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Kugira ngo dutandukane nyine nagiye kubona ikigenewe, nagiye gushaka akazi mu bakongore, njye nsanga bari gusenya amakambi. Ubwo nyine nafashe abana batoya, dufata inzira turagenda, ubwo nyina atwaraye ngo bita cyamenya guturara duhamagara ubwo abana turababura nyine ngo nari ndi kumwe ndetse n'abandi ubwo nyine yatumaze kubabura nyine turakomeza turigendera nta kundi byagiye n'umwana namubuze gutyo
wari wenyine cyangwa se umugabo wawe mwari kumwe
umugabo wanjye yasigaye mu Rwanda
n'ubu se aracyari mu Rwanda
n'ubu niho akiri
umugabo wawe yitwa nde
yitwa Nsababaganwa Izekeri
mbese mu Rwanda mwari mutuye hehe mbere yo guze icyo
kandi dutuye ahantu ku Gikongoro muri muko segiteri cyobe ubwo ngubwo nane Serire Nyakabingo
none umugabo wawe kuki yasigaye mu Rwanda wowe ukagenda byatewe n'ikintu kubera ko yahisemo gusigara uhitamo kugenda cyangwa se ni kwa kunda abantu bahurura bakagenda ukebutse usanga we yasigaye
kandi dufite nta yarayibyaye
yego
ubundi rero arambwira ati ntabwo nsiga inka yanjye genda ndagukurikira nzajya nigendesha buhoro ubwo rero kuva ubwo twageze mu makambe ndamubura cyakoze yigira nyandikira ati naraje badusubizayo ubwo rero tuburana dutyo nawe ari mu Rwanda nanjye ndi hano
ubu se mujya muvugana
hoya ntiharuka kuvugana tukiri mu nkambi za mbere
nubwo ko nawe ubungubu nta makuru yawe azi
nta yazi nanjye ntabo nta yiwe
yitwa Nsababaganwa Ezekiel za Serire zarahindutse kujya kumushakira Nyakabingo ntago wahamenya ubu ngubu wasanga umusozi witwa ukundi kuntu ariko kubera ko ijwi rya Amerika yo irenga imisozi sakaza amajwi zayo zigera kure hirya no hino mu Rwanda aho Ezekiel Nsababaganwa yaba ari hose wari warashakanye na Yankurije Verena yaba ari azatwumva amenye yuko wowe uri aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukaba ushaka kumenya amakuru yari nako urangisha abana bawe ndavuga umukobwa wambwiye kandi Bonifrida Mukagakwaya mwatandukanye afite imyaka 13 ukaba unashaka kumenya amakuru ya Habimana Samuel we yari afite imyaka 15 igihe mwatandukanaga none abandi bana ufite bajya bakubaza amakuru ya mushiki wabo cyangwa se ya mukuru wabo cyangwa se ya musaza wabo abo bana iyo bakubajije aho abandi bagiye ubabwira ko bari he
abana babiri ziba turi kumwe numva ko ngo abana ngo babajyanye mu Mutara ubwo abo ngabo bagiye mu Mutara nta makuru yabo nzi abo turi kumwe n'abana babiri bonyine
abo bana bajyanywe mu Mutara ni bande na bande
n'umukobwa witwa Mariana n'uwitwa Mukandayisenga Verinze
none se ninde wabajyanye mu Mutara
nuvuze ngo ni ubutegetsi bwabajyanyeyo ntabwo mbizi uwo witwa Mariana twari twaranahunganye yari yaracyatse umugabo w'umunyabutare ni mukuru wajya gusubira mu Rwanda ntabwo nari nenge kuko nawe twari twaburanye
yego
ye kumva numva rero ngo yaje gutaha ngo asubira mu Rwanda ngo bamujyanana na mukuru wabo babijyana mu Mutara
umugabo wa Mariana yitwaga nde wo bari barashakanye w'umunyabutare
uwo munyabutare bari barashakanye yitwaga Epa ari kuri ari Mpulikinka
naho se Mukandayisenga we yaratarashaka
Mukandayisenga nawe yari yarashatse umugabo ariko umugabo yamushatse ndi hano muri Kongo ntabwo nakurikiye amazina ye
none rero Yankurije birumvikana umaze imyaka myinshi 27 utandukanye n'abana bawe wakundaga mutandukana utabishaka ariko uburukugira ndavuga kuri Bonifrida umusirikare w'umurangoro yamugutwaye umureba kubwira ko agiye kumufashiriza umugore uramureka aragenda nta kundi wari kubigira ubura Samuel Habimana nawe wagiye ku sehinda hagaho ngaho mu bakongomani ugarutse ubona inkambi barazisenya ugenda utajyanye umwana utazi naho ari na n'ubu nawe ntabwo azi aho uherereye niba akiriho umugabo wawe Nsababaganwa Ezekiel wambwiye ko wamusize mu Rwanda niba akiri ku Gikongoro ubu hasigaye hitwa Inyamagabe ugazatwumva niba yo Serire Nyakabingo ikibaho ikaba ari nk'umudugudu wa Nyakabingo ukaba ukibaho ubwo nawe azatwumva amenye amakuru yawe ariko kuri bano bana bawe kuri Samweli na Bonifrida niba bakumva muri kano kanya n'icyo wumva ushaka kubabwira
Eje ni ku mutima n'agahinda gusa
Oh komera
N'agahinda kubera ko nabuze abana Nabura abana nyine wonyine ngasigaye nyine ndaho n'uwo twasigaranye yabyaye abana barapfa usengira umuntu niyambaza
Komera wagize neza kwiyambaza agasaro kaburaga ariko se Verena ubu tuvugana uri kure kuko batarabona bamwe
Ndahantu mu Rubumbashi
kumva abana ba abuzukuru bagushizeho ukabukeka yuko umugabo wawe Nsabaganwa ashobora kuba ari mu Rwanda ko Meriana ashobora kuba ari mu Mutara ko Mukandayisenga umbwira ko nawe ari mu Mutara ko bashobora kuba barabyaye ugasanga abuzukuru wigeze utekereza uvuga uti aha Irubumbashi nubwo haba heza hate nta gihugu cyaruturwana nka wa muririmbyi
umva Rwanda ni rwiza ariko nubwo ari rwiza ntabwo nashobora kurugeramo
kubera iki
kubera intege nkeya
ni intege nkeya gusa ufite ndabyumva z'ubukecuru ariko se ubonye ubufasha kugira ngo uvuge uti reka ntahe mu gihugu cyanjye wataha hari impamvu ikubuza kuba wataha mu Rwanda
impamvu mbuza ni utwo twana tundi zika twasigaye kandi tukaba tutakwemera gutaha kandi nkaba ntadusiga bitewe n'uko nkabo bagiye ntazababona
abo ngabo basigaye batoya ubu barakuze mbese ikinyarwanda barakizi numvise nawe bikugora kukivuga ariko ndagushimira ko wagerageje tukaba dushobora kumvikana no kuganira abo bandi bo ikinyarwanda ba baracyakibuka baracyibatoje baracyibigisha barakivuga
barakizi uretse ko bakunze nyine kuvuga ururimi rwa Kongo ariko ikinyarwanda barakizi
iyo bamenya amakuru yo mu Rwanda nayo babwira wumva u Rwanda ba barwishimira wumva bavuga bati igihe nikigera tuzataha mu Rwanda twumva ari igihugu cyacu cyangwa se wumva ari wumva ntacyo bibabwiye
ntabwo u Rwanda baruzi kubera kumwe nahunze muhetse undari inshuke
ntabwo u Rwanda baruzi uzakomeza ibyo ubabwira aho baturutse none se nka Meriana na Mukandayisenga bari mu Mutara bashobora kuba bakumva muri kano kanya bo nayahe makuru ababwira n'icyumba ushaka kubabwira
ikintu nababwira ni uko nabifuriza amahoro bakansengera nanjye nkabasengera Imana yazabishaka tugahura cyangwa bakazahura na barumuna babo
icyangombwa ni ukugira ngo tumenye aho baherereye nabo bazanyura hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tubahuze muganire bakubwira amakuru ndasaba cyane kugira ngo Ezekiel Nsababaganwa mwashakanye niba akiriho nawe azatubwira kugira ngo tubahuze niba na Bonifrida yarashoboye kurokoka akaba yarashoboye kubaho aho muri Angola Bonifrida Mukagakwaya nawe niba utwumva muri kano kanya uzanyure hano ku Ijwi ry'Amerika utubwire abantu bari muri Angola mwese uyu mwana niba mumuzi niba mwaramurabutswe nyaboneka mufashe yankurije Verena kugira ngo amenye aho umwana we Bonifrida aherereye nuwaba kandi yarabutswe Samuel Habimana nawe n'umuhungu we batandukanye afite imyaka 15 nawe mudufashe kugira ngo dushobore kubahuza ngaho rero Verena yankurije ndagushimira cyane kuba wafasha akanya ko kuza mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo ushakishe abantu bawe ntabwo ari kenshi tubona abantu bari aho ngaho muri Kongo ngaho rero ndagushimye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana
yo Imana guha umugisha
urakoze cyane
Imana guha umugisha
Kakasaro tugashake kazaboneka Kakasaro tugashake kazaboneka
mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umukobwa wari ufite imyaka ine yatandukanye na nyina bahunga yarerewe mu kigo cy'imfubyi aza kuhava agiye kurerwa mu muryango mu karere ka Musanze. Mujawimana Jeanne ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ka Kagina umudugudu wa Gasharara.
Umuryango mumfashe gushaka umuryango wanjye twaburanye ibintu cy'umwana kimwe mu 94.
Umuryango wawe wose nta muryango ufite?
Ntawe rwose ndaho ndi nyakamwe nta n'umwe ariko gusa hari bimwe nibo.
Warerewe hehe?
Navanwe muri Serena ahaza muri komine Rubavu Sena Murara. Umuntu yankuyemo aturutse muri Musanze aho niho narerewe.
Wari warahageze ute?
Niho nisanze kuko mu kugeramo hari abantoragwe bantuye ku muhanda banjyanamo abo bari batuye hafi.
Icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe?
Mfite nk'imyaka ine.
None se amazina ya papa wawe urayazi?
Ntabwo nyazi.
Aya mama wawe yo urayazi?
Oya.
Nta bavandimwe wari ufite? Nta zina rya mukuru wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa musaza wawe wabuzi?
Simbizi kuko njye nibonaga ndi umwana umwe mu rugo nta bandi nabonaga.
Mwari mutuye ku Gisenyi?
Njye niho nkeka kuko ni naho natoraguye ku muhanda wa kaburimbo abantoraguye nibo banjye nkorufure naho ngaho kuko navuyeho maze kumenya ubwenge ari umuntu uvanyemo anjyane Musanze. Nari maze kumenya ubwenge.
Wavuye muri Ferina ufite imyaka ingahe?
Nari ndi mu myaka itandatu kuko nari nubwa ko yahise ntangiza ishuri. Kuko ibintu nibuka ndibuka mama abwira papa ati intambara yateye hari mu ijoro.
Yego.
Nuko mama yafashe ibintu ashoboye nanjye mfata akaboko nibuka yuko twari dutuye impande y'umuhanda w'igitaka ubwo yaciye umuhanda w'igitaka bice nibuka nyine. Nuko rwo uruzitiro rwacu rwari amabuye y'umukara abatobaguye. Nibuka yuko hari urugo rwari duturanye habaga harimo abana benshi cyane bakinaga biruka nk'abaza mu rugo ngo igipande kimwe cyari cyarasenywe bakinaga baza mu rugo basubira iwabo. Ako nari wa mwana ucecetse cyane nakunaga kuvuga kuko ntabaga nicaye hari nkabona abandi bakina sinavugaga.
Yego.
Ubwo mu guhunga araho nageze ndananirwa mbwira mama nti ndananiwe. Iryo jambo rya nyuma namubwiye. Mu kugarura ubwenge nasanze ndyamye impande ya kaburimbo ndyamye mu mashyiga mu ivu mbona abantu bamagaze hejuru. Yari umukecuru ndibuka izina rye rimwe n'umuhungu we baranterura barambaza ati witwa nde ndaceceka? Ni mama we yitwa ndaceceka ati papa yitwa ndaceceka. Umuhungu yahise amfata anshyira ku rutugu bakomeza tugenda bambaza ati witwa nde? Icyo nahise mbaga nayibuka ko nabaga ati nitwa Kobwa kuko niryo zina nibukaga nta rindi.
Yego.
Abantu baranjyanye banjyana iwabo nabo twabaga igihe kinini n'ubuzima bubi nari mbayeho. Naje kurwara hafi yo gupfa umukecuru yaramfashe anjyana hafi aho ngaho ku bitaro. Ibitaro byari hafi aho niyo Orferina yari hafi aho ngaho. Nuko baranjyana barako nta kibazo mfite abona ko nta bushobozi afite bwo kundera abona kunjyana muri Orferina gutyo. Gusoma umukecuru wanoraguye izina rye ndaryibuka n'uwo muhungu we ndaryibuka ko ni rimwe rimwe.
Uwo mukecuru yitwa nde w'umugira neza?
Bamwitaga Jundi.
Naho umuhungu we?
Umuhungu bamwitaga Havugimana. Nyine abo ngabo nibo banjyanye ubwabo muri Ferina bako bantoraguye hafi aho nta rugendo runini rwari rurimo uko nabibonye.
None se iri zina rya Jeanne ni nde wari guhaye?
Izina Jeanne naryise ngeze muri Ferina uko nabamara tigiko none nica navuga nte se byajya mvuga ko nitwa Kobwa gusa numva undi mwana bahamagaye ati Jeanne abatarasa zina keza reka ndyiyite ngo niyita gutyo Jeanne niyitwa Kobwa Jeanne.
Hanyuma Mujawimana ryaje gute?
Mujawimana nabyise n'abantu nagiye mbona nabo batandukanye te n'ubuzima bubi niho nagiye nshamba.
None se irya Kobwa naryo uracyarifite?
Oya mu ndangamuntu ntabwo ririmo ahubwo riri ku bipapuro by'iyo mubyeyi wambaye muri Ferina. Ibyo bipapuro byanjye biriho.
Umubyeyi wakuvanye i Rubavu
mu Rwanda bamugize bw'igisirikare
yitwa Niyonsaba Edere Buruga
agera kureze aragukuza.
Ariko nabo byagenze neza kuko mu myaka 12 naje kuhava ndagenda njya mu buzima butandukanye nyine nabwo nashoboye kwiga bihagije ngo nyine nuko byagenze.
Byatewe nuko yakunaniye byatewe nuko wamunaniye cyangwa se byatewe nuko mwananiranywe
cyangwa kwanana guko mibereho narindimo ntabwo yarimenye
yagukoreshaga imirimo idakwiye wabana akaguhingisha ukajya kwasa inkwi cyangwa se akakunaniza ku bundi buryo nta rukundo yaguhaye ngo umwibonemo nk'umubyeyi
nta rukundo namubonyemo narakubitwaga simbona ibyo kurya icyo kintu cyabitewe
none se yakubwiraga ko yakuzaniye iki akuvana muri Ruferina
we nta kintu yambwiraga gusa kuba ko ndari wa mwana wakuze ucecetse cyane nta kintu abashaka kuba namubaza ibyo bintu yankoreraga byose ibyo sinabaga nicecekeye ntacyo namubazaga n'ubu ngubu maze kuba umudamu mbyaye kabiri nanyuje kugira ibyo mubaza anyuka inabi nta kintu ashobora kuba yansubiye
ariko iyo habonetse akanya
mukankurikira rero turavugana nkagerageza nkajya no kumusura niwe mbona ko ari wo mubyeyi nyine ndagerageza nkajya kumureba ako mbona nta rukundo
uko bije ubyakira gutyo igihe kirageze kugira ngo ushobore kureba ko wamenya aho ukomoka nimba ababyeyi bawe bakiriho wasanga nabo batari bazahuri bagushaka ubwo rero reka duhera aho ngaho tubariho tugana dushakisha none se uwo mubyeyi wakureze ntabwo yigeze akubwira ko ashobora kuba arashakishije akamenyaho ukomoka nyirizina
oya ntabwo yabikoze aho maze gukurira maze gushakira maze gushaka umugabo ubwo nice ndavuga nti kwicara gutya ntazi inkomoko yanjye reka ndeko nagerageze ndeko nabona umuryango ndahari wasanga bariho ibyo utangiye kubigerageza naho umubyeyi wandezeho ntabwo yibiza mfasha
mbere yuko uza ku ijwi rya Amerika hari ahandi washakishirije wigeze unyarukira irubavu ngo unyure nko kuri paruwasi cyangwa ahandi hantu
narabyifuza ko nabikora ariko amikoro ntabwo nashoboye kugerayo keretse kwa kundi mu gihe cy'icyunamo hari inomero batanga kugira ngo bafashe abantu nk'abo ngabo nagerageje gufata izo nomero ndabona ndabahamagara bansaba ko nashaka ibipapuro by'ahantu naturutse nibwo nagiye nicaza uwo mukecuru ndamubaza cyokora aramfasha mbwira ayo makuru make n'umwe nabwo namenye ko navuye muri Ruferina ntabwo nari mbizi n'uwabimbwiye ntabwo nari nzi iyo Ruferina iyo ariyo nitamenya yuko ako karere ariko naba naraburiyemo kuko nivuga ko papa yasigaye mu rugo mama turajyana afata akaboko akora ibintu bikeya turagenda papa nivuga ko yasigaye mu rugo
papa wawe ntabwo yahunze
oya kamusize mu rugo nimba arahunze nyuma ntabwo mbizi
hanyuma wujyane na mama agufashe akaboko
ubwo naho nageze nyine ndananirwa mbwira mama nti mama ndananiwe nimba yarumvishe ntabwo mbizi nubwo ko ariryo jambo rya nyuma namubwiye ngo nagaruye ubwenge nisanga ndyamye nyine mu mashyiga niba hano impunzi zatekeraga imva mbona abantu bamagaze hejuru kuko nari hafi ya kaburimbo kuko ako hantu hari hashashe amagaraviye ibyo nibuka nabonye
ibyo ni byo byose ushobora kuba ukomoka ku Gisenyi irubavu
nuko nibajya banserereza kuba bajya banserereza ko mvuga urugonyi
yego
nubwo muvugire yanjye ari byo urwumvamo
yego ndarwumva rwose kandi ni rwiza
urugonyi
ni ururimi ruri mu maraso bizanafasha ababyeyi bawe kukumenya niba hari umubyeyi wabuze umwana we muri 94 akamuburira hafi aho ngaho ya za Gisenyi bahunga umwana w'umukobwa tutazi izina rye ntabwo iri naritanga rya Jeanne sinaritanga kubera ko n'izina batazi icyo nababwira nuko arufite imyaka hafi 4 ariko ukaba hari nta kintu na kimwe wibuka umubyeyi wese wabuze umwana w'umukobwa muri 94 igihe abantu bahungaga bagana muri Zaire bageze ku Gisenyi uwo nguwo wari ufite umwana w'umukobwa w'imyaka hafi 4 azanywe hano ku ijwi rya Amerika tumufashe guhura nawe none mbwira muja w'Imana iyo wirebye mu maso hari akantu k'akamanzi waba ufite vuga uti kano kantu nari ngafite kuva nkiri umwana umubyeyi wanjye akumvise yamenya yuko ari jyewe nta kantu ufite k'umwihariko k'imanzi k'umubiri
kintu mfite nakuranye navukanye utwenge ku matwi hejuru azikuru twange hejuru kandi nende umwana w'imibiri yomba kona ko inzu ayishaka kwiganza kurushidikara
uto twenge
uruhanga rurerure
yego
n'umwana ufite imisatsi isa nkaho ijya kuba marende ako mu mpande wabonaga kosa nkunyerera hejuru usa nkaho ukomeye nende umwana ufite amaguru manini ibyo nibyo nibona
uto twenge two kumatwi turi kumatwi yombi
ye tukumatwi yombi
urwo ruhanga rwawe rufite amasoso
oya
uwo musatsi wirende warufite ukiri muto yana nubura cyawe ufite uwo mubiri w'inzobe warufite na nubura cyawe ufite
yakora ubuzima n'iki ubu ngo byarahindutse no kubyara
ariko
ubona ko nyine biza kuko nako ntigeze mpinduka cyane nkiri umwana n'ungu mba y'umumama ntabwo ntigeze mpinduka cyane
none niba papa wawe akiriho niba mama wawe akiriho bashobora kuba barabyaye abandi bana kubera ko icyo gihe abundi mwana bari bafite nimba bakumva muri kano kanya niki ushaka kubabwira
ndabakunda ndabakumbuye iteka mpana gahinda nkungu narabyaye gusa abana babona iwabo wase ako nanjye byanshimisha kubona babonye ba nyirakuru bantukaho ndabakumbuye pe ndabakunda cyane babonye byanshimisha ni igikomere mpora niteka babonye byanshimisha rwose
birumvikana komeza wihangane ukomere ibyo bikomere birumvikana mubitwaye igihe kirekire Imana yarabafashe kugira ngo mushobore kubyihanganira ariko ikindi cyagihe ni cyagiye cyo kugira ngo dufatanye nayo tubavure ibyo bikomere tubomora tubatega amatwi mukivanamo uwo mugogo
wa Gana Patrick mu Amerika
divu mukongera mukiyubaka
uko abisobanura
muja w'Imana Jeanne abanyumva iri zina ntibashakishirize kuri muja w'Imana Jeanne kubera ko ni izina yafashe yafatiye muri Rufedina ni izina ridahuye n'uko yitwa gakiri mutoya utwumva yumve ko umwana dushakira umubyeyi ababyeyi ari umwana wabuze afite imyaka ine akabura ahunga bishoboka ko yarageze ku Gisenyi abahunze mwese mugana mu majyaruguru wa buri umwana ku Gisenyi naze hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tumufashe ngaho rero umuja w'Imana Jeanne ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga mwifurije amahoro y'Imana
namwe Imana bahumugisha
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu mwaka w'1994 umuryango wari utuye muri commune Cyungo muri secteur ya Kinihira wahungiye mu cyahoze kitwa Zaire ababyeyi n'abana babaye mu nkambi ya Katare kugeza isenywe nibwo abana batatu hita Yesu Delimas wiragiye Alphonsine na Louis Maurice Providence babuze umuvandimwe wabo Nsabimana François de Paul ari hano mu kiganiro abashakisha atuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Mwiri akagari ka Nyamugari umudugudu wa Rwazana
kirimanye mu kiganiro gasaro kaburaga n'abavandimwe batatu banje nabuze abakuru banje babiri mushiki wanjye umwe
wababuriye hehe bagiye gute wasigaye he byagenze gute kugira ngo mutandukane
ubundi twabuze mu gihe cya Jenoside ivuye kwegura mu Rwanda twarahungiye muri Congo cyo gihe Jenoside yabaye yatangiye kuba dutuye mu cyahoze Prefecture ya Byumba komine ya Cyungo sagitere ya Kinihira ubwo nyuma twaje kwimukaho nyuma ariko nyuma ya Jenoside ariko tutari ko nyine abo bavandimwe twaburanye turi muri Congo mu cyahoze cy'u Zaire
hanyuma muhunze se mwahunze munyubahe
twahunze tunyura ku rushashi turakomeza dukomeza za Gisenyi tuza kugenda tugera mu nkambi tuba mu nkambi yitwa Katare abo bavandimwe twaje kuhabura ubwo inkambi ya Katare yasenyukaga twongeye kubonana
ubwo se wari ufite imyaka ingahe wowe
njyewe icyo gihe nari mfite imyaka nk'irindwi.
Abo bavandimwe ushakisha ni nde nande?
Harimo umukuru witwa Yesu Darimasi n'umukobwa wamukurikiraga witwa Uwiragiye Fonsine, n'undi muhungu wakurikiraga uwo mukobwa witwaga Louis Maurice Providence.
Hanyuma se mu gusenya iyo nkambi ya Katare uri kumwe n'abo bavandimwe, ababyeyi banyu nabo mwari kumwe?
Ababyeyi twari turi kumwe, twari turi kumwe, tuza kuvugana n'abana batoya bo, kuko navuze abo bakuru abatoya bo bakomeje kugumana n'ababyeyi babo. Sibyo ko umubyeyi papa yaje gukora agasida akitaba Imana, ariko abo bakuru barumuna babo bose baracyariho.
None bibutse wowe Nsabimana François de Paul uriho, abandi muri kumwe mu Rwanda ni bande?
Njye wari mutoya, sibyo ko nyuma yanjye haje kuvuga ukundi umwe nkurikira witwa Nkunda Pasteur Benjamin, agakurikira witwa Umuto Muhire Gustave, agakurikira Hirwa Nyandwi Eric, agakurikiraho Ana Francine Nisengwe, agakurikiraho Abimana Reveta Devire. Abo bose baracyariho, barakoze.
Ariko benshi muri bo bavutse,
ni ukuvuga uwo batazi n'umwe w'umukobwa nkurikira, ubundi uwo bari bazi dutoya ni njyewe Semana François de Paul.
Barakwibuka amazina yawe? Barayazi.
Barayazi byawe byose.
Muri bo imfura ninde muri uko ari batatu?
Imfura yitwa Leta Yesu Dorimasi.
Kuva icyo gihe mwatandukaniye kugeza ubu, nta handi washakishirije, nta yandi makuru yabo wigeze umenya ngo umenye aho bashobora kuba baherereye?
Twagerageza kuba abantu batahutse kugira ngo tumenye nk'amakuru yabo, nta rusiye tumenya amakuru yabo, nta handi hanasiye dushakisha, kuko ngera ari mutoya aho nkuri, ari nuko nafashe umwanzuro ndavuga nti reka negere ikiganiro Gasaro Kaburaga, dore ko bamfasha niba bakiriho bagataha mu Rwanda, kubera ko mu Rwanda ari amahoro.
None rero nimba bakumva muri kano kanya, nimba barakomeje bagana mu burengerazuba bwa Kongo, yenda bana bakanambuka hirya cyangwa se bakamanuka hepfo cyangwa bakazamuka ruguru, niba bakumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kubabwira?
Cyo nababwira niba bakiriho, uko baza bataha mu Rwanda, mu Rwanda ari amahoro, umuryango urabakeneye, abandi uko twari twarahunze bamwe twaragarutse turi amahoro. Urebye mu muryango niho tutazi amakuru yabo, abandi amakuru yabo twagiye tuyamenya ko wenda baba baritabye Imana, ariko abandi baratashe. Mu muryango niho abantu tutazi amakuru yabo.
Urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Niba bakiriho ndahamya yuko baziyumva, bakaba bagerageza gushaka ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tubahuze. Ndagushimira kuba warategereje agahe gato katari kanini, tukaba tukugezeho vuba. Ushimira bakutugejejeho ngaho rero, ukomeze utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Mahoro y'Imana.
Shaka Gasaro kawe muzakabona,
maze rero
Shaka Gasaro kawe muzakabona,
wicike intege
Shaka Gasaro kawe muzakabona, Shaka Gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'inyubiki 1997 umubyeyi wari warahungiye mu cyahoze cyitwa Zaire ari kumwe n'abana be batandukaniye ahitwa Ishanje mu Rugano mu Karusagara Berancile, arashaka kumenya amakuru uyu mwana we Nyandwi Norbert atuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, umurenge wa Bweramana, akagari ka Rubona, umudugudu wa Nyamuko.
Numvise icyo kiganiro Agasaro kavuze, numva kabiranshimishije, kandi nanda nabashimiye ubwitange mugira. Ndagira ngo nyine mundangishirize umwana wanjye nabuze.
Umwana wawe wabuze ninde?
Yitwa Nyandwi Norbert.
Wamuburiye he?
Twarahunganye turagenda tugeze ahantu mu Rugano rwa Shanji.
Yego.
Twaburaniye mu Rugano. Ishanji. Muri Kongo.
Ndaharuzi.
Niho twaburaniye. Noneho agendana twe twa twagiye ukwacu wagendana na mukuru we witwa Sendra Sigiliberi bone twagiye kubonana nyine yagendanye n'uwa Sendra Sigiliberi baragendana ngo baba mu nkambi y'itingitingi itingitingi nabwo ngo yaje kujya gushaka utwa barya noneho ngo inkambi barayisenya bayisenye amuburugo ariko asigarana na mubyara we bita Ndayambaje noneho Ndayambaje nawe ntibagumanye ubwo nyine kuko bari bashenye inkambi umwe yagiye ukwe n'undi agenda ukwe yaje kubonana n'umudamu duturanye ahantu ngo kuri Freve Zaire noneho ngo ahantu aho hantu kuri Freve Zaire hari n'urusengero rw'abagatolika noneho ngo ari kumwe n'utundi twana twinshi ngo muzungukazi ngo bari kumwe n'umuzungukazi ngo wari wahageze ngo arebe ko yaduhungisha akaduha ubufasha bwo kujya muri Congo Brazzaville
yego
ni nayo makuru nanjye nzi nayo numvise
ayo makuru se yarakomeje ku buryo wamenye niba baragiye muri Congo Brazzaville cyangwa se baragumye muri Congo Kinshasa
oya ntabwo nongeye kugira ikindi numva
uwo muzungu kazi ntibamenye aho yabajyanye
ngo yashakaga kubahungisha niko uwo mudamu yambwiye ngo kandi ngo hari na ninjoro ngo yananamubonye ninjoro ariko ijoro ridakabije
ariko ntabwo azi izina rye ntazi n'igihugu akomokamo
ashwi ntabizi gusa yambwiye ngo yari umuzungu kazi bari kumwe ngo ntazi niba yari umugore ntazi niba yari umukobwa nuko yambwiye
ni ukuvuga yuko ari Gilbert ari na Norbert bose ntabwo wongeye kubabona
ntabwo bongeye kubabona uwo Gilbert ariko we yaraje ari mu Rwanda ni nawe wanambwiye aho batandukaniye we yibereye mu Rwanda uwo mugore nawe wambwiye ko yamubonanye n'uwo muzungukazi nawe ari mu Rwanda yaratahutse nawe
nonese Gilbert yakubwiye yuko inkambi bazisenye itingitingi hanyuma akaburana na murumuna we
bahita baburana nyine ngo sinzi ngo aho yari yagiye kureba utwo kurya nyine
yego hanyuma uwo mudamu watashye uwo mudamu watashye we akubwira ko yamubonye kuri kiliziya hafi ya kiliziya y'abakatolika hafi y'uruzi rwa Congo
rwa Congo ngo ari kumwe n'uwo muzungu kazi ari kumwe n'utundi twana ari kumwe n'abandi bana benshi ngo bari bahabarunze ngo bavuga ko bashaka kubahungisha ngo babajyane muri Congo Brazzaville
none se madamu Karusagara kuva icyo gihe kugeza ubu uretse ayo makuru ahawe n'uwo mudamu watashye avuye tingitingi nta yandi makuru ya Norbert wigeze wongera
oya ntayo rwose ntayo
ugeze no mu Rwanda nta hantu washakishije mu Rwanda uvuga uti niba bataro bajyanye muri Congo Brazzaville buriya yenda bana bagaruye mu Rwanda bashyira mu bigo by'impfubyi
aho nigeze nashakisha ahubwo numvise iki kiganiro gitambuka ku ijwi rya Amerika numva biranshimishije noneho mpitamo kugira ngo mbashake nyine Imana ibibamfashirizemo mu munshakishirize
nibyo turimo dukora ni ikintu cyiza ni umugambi mwiza wafashe ukuza ku ijwi rya Amerika niba Nyange Norbert yarashoboye kugenda akagera muri Congo Brazzaville niba ese yari afite imyaka ingahe icyo gihe
yari afite imyaka icumi
urumva rero wagize neza kuza kumushakira hano ku ijwi rya Amerika umwana w'imyaka icumi yarakiri mutoya ntabwo abamufashe ntabwo bari kumureka ngo agende wenyine n'abana bakeneye kubungabungwa bakitabwaho ubwo rero kubw'Imana basanga hari ikigo cyamufashe kikamurera arabagira neza amufashe bakamurera akaba akiriho niho tuzashakishiriza kugira ngo turebe yuko twamenya amakuru ye biragwije ntabwo tuzi uwo muzungu wamujyanye ikigo yakoreraga ntabwo byoroshye ariko ntabwo hazabura umuntu wanyuze tingitingi ntabwo hazabura umuntu wanyuze kuri icyo kigo cy'abapadiri b'abagatolika hafi y'uruzi rwa Congo wazabimenya yazatwumva katubwira ko yamenye aho abo bana bagiye bagana baba muri Kongo Brazzaville cyangwa mu kindi gihugu tugashakirishiriza aho ngaho tukareba icyo twageraho
none akwibuka navuga bavandimwe be wenda yakora bejera wabibuka
yego uhereye kuri Nobel n'abandi yego
eh ndahera kubabyeyi ni ubwo isha ni sendera sireho nari na nyina niwe ashira mu Karisagara noneho abavandimwe be yamutuye Maria Alice Mukarukundo Ivone Mukasarashi Martine yendi Gilbert we nuwo nguwo bari bari kumwe
yego
noneho na Mukabarisha Germaine noneho na Bizimana Jean Leonari undi we isingizwa Ruberi yari muto yari afite nk'amezi arindwi ariko yaba yibuka nyine ko nari narabyaye nje akaba yarizaga ku kigo cyaho bitirubona ku isandara bakundaga kwita ku isandara noneho icyo gihe ubungubu turi mu karere ka Ruhango ariko icyo gihe noneho hari komine Kigoma prefecture Gitarama noneho turi mu karere ka Ruhango Bweramana murenge wa Bweramana
yego aho ngaho ntabwo yahamenya azibuka yuko yizira ubona abo ntiyahamenya icyo azibuka nuko yari umwana ujya kwigira ubona azaba yibuka ko rubona yari iri muri Kigoma niba muri kano kanya akumva ariho akaba kumva umuhaye amakuru yo mu Rwanda uyo yabaye shikibe n'abari munabe bariho n'abakuru be ndetse ariko niba kumva muri kano kanya mubwira ijambo ry'umubyeyi nicyo ushaka kumubwira
niba nyumva rwose nk'umubyeyi we anyumve ko tumushaka cyane kandi tukimukunda tumwifuza tumubonye twanezerwa ko rwose aramutse ahari atwumva yanamutumenyesha cyangwa se akabicisha no kuri iyi radiyo tukamenya ko akiriho
urakoze cyane Mukarusagara Berancira kuba warizeye ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga waracyumvise kuvuga uti nanye ndashaka kuza kugira ngo mufashe mushakishirize umwana wanjye Nyandwi Norbert mwatandukaniye ishanje mu Rugano ariko aza gutandukanira na mukuru we itingitingi ngaho rero ndagushimira cyane kuba watwizeye wizeye ijwi rya Amerika nkwifurije amahoro y'Imana
nanjye ndabashimiye cyane mugira amahoro ya Nyagasani
kagasaro tugashake kazabone kagasaro tugashake kazaboneka
turacyari umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi mu cyahoze cyitwa Zaire umubyeyi yaburanye n'umwana we wari ufite imyaka ine Esther Niyonsaba atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muyira akagari ka Nyamure umudugudu wa Gatare
byatumye nshaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nabuze umwana w'umukobwa namubuze igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi ubwo bari bamaze gusenya inkambi twabaga mu nkambi ya Indera Bukavu ubwo nyine turahunga tugana za Gisangani ubwo ahantu twageze hitwa Ibiaro ahantu bari basize inkambi y'agateganyo kugira ngo tugire Gisangani baturasaho baturasheho abana nyine banayifite abana babiri baratatana turaburana ariko nyine umwenza kumubona nyuma tumaze gusohoka ishyamba undi wenda mu buroho w'umukobwa yasi imyaka ine n'igice
yitwa nde
yitwa Uwitonze Delphine
hanyuma wagarutse mu Rwanda ryari
nagarutse mu Rwanda igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi ukwezi kwa gatandatu
ugeze mu Rwanda ntaho wigeze ushakishiriza muri za Wolferina ngo urebe niba hari abandi bana bagarutse mu Rwanda kubera imyaka bafite mikeya bagashyirwa mu bigo bibarera by'imfubyi
ahantu nashakishirije ni muri seteri ni hariya mu Kiyovu nagiyeyo banyereka amafoto ikindi kintu banyereka ariko nyine mbona yimubonye ubona atekerezaga ko ariwe barambwiye ngo yabonye ababyeyi be ngo barangereza ku Kimihurura ngo nzagiyeyo naho naho ngezeyo barambwira ngo nabonaga nawe ngo baramutwaye banyerekaga amafoto
bakakubwira bati uyu mwana nu arasa n'usha n'uwawe ariko hari undi muntu wamutwaye
nge nabonaga asa n'uwanjye ariko bakambwira ko wowe bamutwaye abonye bemewe
abamutwaye barababyeyi be cyangwa se nabamutwaye bagiye kumurera kubera ko harabajyaga muri za rufuri na badafite abana bagasaba abana bakurera bakababaha
bambwiraga ko ari ababyeyi be bamutwaye
ariko se uyu warebaga wabonaga ari uwawe koko cyangwa wabonaga asa n'uwawe
nabonaga basa nabonaga wenda gusa
mubyeyi uzi ko umwana wawe ushobora kunamumenya amaso yawe afunze ushobora kumukoraho ukamenya ko ari uwawe niwe waramubyaye n'amaraso yawe wowe wabonye ifoto uravuga uti uyu mwana asa n'uwanjye cyangwa se warabwiye uti uyu mwana ni uwanjye nicyo ushaka kubaza
nabonye ifoto nge ndavuga ngo barasa nkabona mbese bajya gusa
iyo utekereza uwitoze Delphine wumva ari kure yawe wumva ari hafi yawe mu bitekerezo byawe uyu mutekereza umubona hehe
numva ari kure kuko numva wenda navuga nti wenda abaye ari mu Rwanda kubera ko yari azi umusaza we kota ize yari arizi nanjye kandi izina ryanjye yari arizi kuko bakundaga kunyita amazina yanjye yari azi ko ni Pesteri yari azi na se yari afite izina ry'irihimbano bamwitaga Kimasa naryo yari arizi ndetse ayo mazina yari yazi numvaga navugaga nti wenda abaye ari mu Rwanda wenda yabazi amazina akaba yayavuga wenda nkaba namwumva mva mbese ari kure wenda ku buryo n'abatekereza wenda ko naba narapfuye
hari abandi bana njye nakira hano mu kiganiro bari bafite imyaka 5 ariko bakambwira ko nta kintu bibuka urambwira yuko Delphine ku myaka 4 ibintu byose yarabizi
yarabizi kuko ntabwo yajyaga akunda kumpamagara mama yamamagara
none dusubira inyuma aho mwaburaniye urambwira ko mwari mu nkambi ya Biaro hanyuma iyo nkambi baza kuyisenya mugatatana mu bantu mwari kumwe nta wakubwiye ko yamurabutswe
ya ntawambwiye ko yamurabutswe kuko uwo barabutswe n'uwo mwana w'umuhungu ubona Reste Vita Yves niwe umuntu yarabutswe arambwira ati uhagarara ahantu hamwe kubera ko twari abantu benshi cyane bashaka kudupakira gari ya moshi ngo tujye Isangani noneho umurambwe ati hagarara aho ngaho umwana wawe namubonye ati bashaka kumujyana mu mfubyi hagarara ahantu hamwe nge kumukuzanira nibwo nahagararaga ahantu hamwe nyine aragenda aramuzana arahansanga ndamubaza se uwo mukobwa we ntawe ujya zimbonera arambwira ati ntawe nabonye
ntabwo ujye utekereza ko umukobwa wawe ushobora kuba warafashe gari ya moshi imwe nawe agafata indi mukazira rimwe mukagerana mu Rwanda uwo akajya mu kigo cy'imfubyi we ugataha iwanyu
nabyo birashoboka kubera ko hari abantu benshi cyane kubera ko nibwo twari tukiva mu mashyamba turi abantu benshi cyane gutaha byari umubyigano
ariko muri uwo mubyigano hari abantu bawuguyemo ku buryo bavuga uti ubwo umwana wanjye ntamubonye ashobora kuba yaraguye muri uwo mubyigano
ayo mubyigano ahantu bamwe baguye hari gari ya moshi nyine yaje gupakira abantu benshi gupakira abantu barenze ngawe yapakiraga nibwo batubwiraga ko harimo abantu bapfuye ari nabwo bagarukaga gupakira abantu bakajya babara abantu bagiye gutwara bagatwara abantu bari ku mubare ariko mbere bapakira babanje gupakira abantu benshi cyane
umbwiye yuko uwitonze Delphine ari umwana we hagati y'imyaka 4 n'5 dufate yavutse ryari
yavutse
nivuga ko muri 97 rero yari afite imyaka 4 mbwira nk'ikintu uzi kuri Delphine wibuka umbwire ikintu cy'uburanga bwe umbwire nka kamanzi yari afite ahantu wavuga uti ubwo uyu mwana wamubona yamumenya nawe yakwiyumva akavuga ati uwo nguwo bavuga ni jyewe koko
umwana yafite amenyo asa nkaho agiye atandukanye ni amenyo y'imbere yari afite inkovu ku rufi rw'akaboko yarafite inkovu ya arahantu yahiye kubera ko yikubise mu gikoma arasa cyane cyane ku rusi rw'akaboko yahiye n'akaboko kose ariko ku rusi rw'akaboko no ku gikonjo aho niho hatokombeye inkovu yarahiye kandi yari umwana w'igikara
yego wabonaga ari umukobwa uzakura arambuka wibuke yuko turi 97 urumva ko hashize imyaka magore bahunya Kongo uvuga ko uko Esther yari ameze afite imyaka 4 se kwa kimeze niyo nyinya yishora gusanga arasibanganye itakiriho uko umwana kurage ndahinduka niyo nkovu ushora gusanga yarakize kubera ko umubiri w'umwana ugenda uhinduka uyu wamureba gabonaga umwana uzarambuka uko agenda kura
nabonaga yari umwana usa munini yarafite umubiri wo kubyibuha yarafite umubiri wo kubyibuha ku buryo abonaga ko nta wahuriye na musaza
we none mbwira kumara imyaka nk'iyi nk'iyo umaze utandukanye n'umukobwa wawe ukaba ugeze iki gihe utaramubona ubana nabyo gute ubahute
numva nyine ni ibikomere mbana nacyo gusa nkora mutekereza nkamutekereza abantu bakambwira bati ushobora kuzamubona uzakomeze ushakishe ku ijwi rya Amerika ngo ugasaro kaburaga ati ndumva hari abana bari kugenda babona ababyeyi babo uko byagenda kose nawe ushobora kuzagira amahirwe ukamubona ku ijwi rya Amerika bakagufasha ndumva afite icyizere ko nshobora kuzamubona
wambwiraga ko Delphine yari abazi mwese mu rugo akwita izina ryawe azi ndetse n'akabyiniriro kase azi izina rya musaza we mbese naho yaratuye yarahazi nyibutsa rero mwari mutuye he mbere ya 94
twari dutuye mu murenge wa Gikondo Karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali mu kagari ka Kagunga
ndaharuze umutashye niho wasubiye cyangwa se wagiye gutura ahandi
dutashye niho nasubiye nuko muri ino minsi ubu naje kuba mu karere ka Nyanza nyine mu mujyi Byanze
wagize neza Nyanza ni heza none niba Delphine witonze akumva muri kano kanya nyuma y'imyaka 27 mutandukanye ashobora kuba arimo kumva hano ku ijwi rya Amerika n'ibintu bishoboka cyane niba kumva mubwire icyo wifuza kumubwira ni wa munota wo kugira ngo mbese umuntu wese ushaka uwe amubwire akari ku mutima ngaho nawe rero wufate
nshaka kumubwira namubwira ko ndi mama we nitwa Esther niyo nsaba ndamukumbuye ahantu ari yaba nyumva namubwira ko mukumbuye musaza we ariho ize Imana ize ariho ise we arabizi ko yari yarapfuye byo arabizi ariko musaza we ariho kandi nawe aramukumbuye ukanamubwira ko yashatse afite umugore n'umwana ariko rwose Imana imfashije nkamubona byaba ari ibyishimo nabangiriza amahirwe menshi Imana yazaho
komeza utegereze wizeye wakoze cyane kuza mu kintu kiganiro agasaro kaburaga ikizashimisha no kuza guhuza n'umukobwa wawe ngaho rero mu gihe ugitegereje gira amahoro y'Imana
murakoze cyane nawe mugira
amahoro shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona Wiki kintegeye shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
uwitwa Benjamin iradukunda tuye mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika kagari ka Kagitega umudugudu wa Karambo arashima umurimo w'ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga
ikintu kinzanyemo ni kubashimira kuko nagiye numva abantu bamwe babona abantu babo ibyishimo babona ndetse n'abarangisha abantu babo ugasaro kaburaga noneho nabo n'ukuntu abantu barangisha abantu babo urumva biba ari ibintu byanteye emosiyo ku buryo numvise ngomba kubashimira kuba mukora icyo kiganiro. Noneho hari n'abantu nzi babuze, bagiye babura abantu babo pe, hari abana nzi baburanye n'ababyeyi babo. Noneho numva nifuza kugira nzabahuze namwe, ariko mbandikira kuri WhatsApp mbasaba nimero nazabahamagaraho kugira ngo nzabegere mfite detail, na cyane ko nakunda kujya ku kiganiro kigeze nkamo hagati. Ubwo rero ndavuga nti nshobora kubavugisha, nibwo nabandikiraga kuri WhatsApp kugira ngo nibikunda muzampe contact zanyu kugira ngo abo bantu nshobore kubafasha, babe bashobora kuvuga amarangamutima yabo. Nta wamenya bishobora kugira icyo bitanga nk'uko n'abandi bigira icyo bitanga.
N'abantu muturanye muri ako kagari ka Kagitega?
Hariho umuntu duturanye muri kano kagari ka Kagitega, hari n'abandi turi mu karere kamwe ariko tudatuye mu murenge umwe no mu kagari kamwe.
Nabo ukumva bashaka gushakisha abantu babo?
Kumva hari abantu baba baravuze abantu babo, ukumva ubwo wamwegera ukamubwira uti dore rino bintu byarabaye, hari icyo byagezeho, hari abantu bashobora kugufasha.
Wowe ikiganiro Agasaro Kaburaga ni ikiganiro wumva kenshi cyangwa se ucumva rimwe na rimwe iyo ubonye akanya?
Urebye rwose nkunda kucyumva kenshi na kenshi, uretse ko atari buri gihe. Ariko ibyo nkunda kucyumva pe.
Hari n'abandi muganira bakakubwira ko ikiganiro bacyumva?
Aho nyumviye, kuko urumva njye n'umudamu tugikunze kucyumva, kikunze kuzamura amarangamutima yacu byo pe, inshuro nyinshi tunacyumva turukurira. Ariko nubwo tucyumva turukurira ntabiduca intege, kuko niyo mbibwiye n'abandi bumva bahise bashishikarira kucyumva. Urumva rero ni ikiganiro rwose njye aho nacyumviye ntabwo ntanari nsanzwe nkizi, hashize urumva nk'amezi nk'atatu ariho nyumvishe, nta nubwo nari nzi ko kibaho, ariko urumva gihita kinkora ku mutima. Urumva n'abantu twaganiye bakavuga ati natwe iki kiganiro turagitega amatwi, nanjye ndahita mbashishikariza. Ahubwo
ubabwire ko nimero rero ari ya yindi ni 001
kanze ndeba hano nani 001
2 7 4 6 4 7 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
rimwe makumyabiri makumyabiri na karindwi mirongo irindwi na gatatu mirongo ine na gatandatu icumi.
Ngiyo rero ngiyo nimero y'Agasaro ka Buraga muzajya muduhamagaraho. Ndagushimye cyane Iradukunda kuba rwose wariyemeje kudufasha kandi ukaduhamagara ukavuga uti nzakorana namwe kugira ngo mbafashe mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ubwo rero uri ambasaderi w'ijwi rya Amerika, ngaho ndagushimye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane rwose namwe kuba mufasha kanya nk'aka ngaka binankoze ku mutima. Ubu n'umudamu wanjye turicaranye mbandikira, nta twari tuzi ko byatanga umusaruro nk'uyu, kandi nzi ko nabo wenda tuzabahuza nitubona biri gutanga umusaruro, kuko iyo ubonye bitanze umusaruro bikora ku mutima biba bishimishije. Ubwo rwose natwe tubashimiye turikuye ku mutima.
Benshi hirya no hino ku migabane yose y'isi mukurikira ikiganiro Agasaro ka Buraga ku ijwi rya Amerika, ndabashimira Mama Fiona w'Inyamirambo uba uri ku murongo buri gihe, rurabo w'Inyange nawe Agasaro ka Buraga ntikagucika, Rutayisire w'Ikayonza nawe tuba turi kumwe. Mwese mbashimiye kwa mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha zero zero rimwe kabiri zero kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zero. Nongere nyisubiremo nkuko nagira dukunda mukanya ni zero zero rimwe kabiri zero kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zero. Naho utaha narikumwe na Venuste Nshimiyimana.